La alipote fulumizidwe kitongole kyensyonne ekyebyobulamu World Health Organization ne International Agency for Research on Cancer eraga nti abantu banaku 10 abalwala kookolo owaabwe yandibadde aziyizika. Okunoonyereza kuno kutunuulidde ebintu asatu ebiyinza okuvaako kookolo omuli omwenge, omugejjo, obutakola dduyiro, empewo empya embi abantu gye bassa akasana akakambwe kosa infections. Alipoota egenze okufulumizibwa nga leero Uganda yeegasse ku mawanga amalala okwetoola ensi yonna okwefumiitiriza ku kirwadde ekya kookolo.